J726 Life from Killers to the Lappers. Taifa. Koma benzini ya tali man, koma benzini ya tali man.
Namo lifute, 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 namo lifute.
Kwenye listi ni festi, sinaga vyechi na wakalisha mpaka kwa benchi, kitim tim mpaka kwa bedi, sinaga dini, sinaga nochi. Watoto nasemaga no, kamsi kizidi kipimo, niluke nae kwenye bedi, baisa aseme na vyechi. Na wadha nafika kwa kali, nipige leave me alone. Au nitafika kwa simba, tuluke nao kwenye dimba. Ni yule zompa Gaddafi, mwene blandi ya zombi. Pati kifosu nipende, ukiamua nenda na wenge.
Namo lifute, namo lifute. Namo lifute, namo lifute, namo lifute. Namo lifute, namo lifute. Namo lifute, namo lifute, namo lifute.
Nidiliti kwanza we, manzi, ujamaka, mbali na mi. Masha uzi kumbe kwa otembele, wakikosa pe, kana si. Nipo nipo kwanza safi, zedi kizi zopa hadi 7. Nipo nipo kwanza safi, zedi kizi zopa hadi 7. Nachana kichina na nyaka, madagan unofata. Kwenye biti mini master, show zao ni kupita. Kila napo bunja shangwe kelele, 770 na dili na mie. Leo kime nuka pochi ni nene, mipango imetiki pamba za mbele.
Kaya process, iyo boy, blessed and divisor, master plan.